Kinky music. Hey, yo, yo, yo.
Marco. Kashirika kumbingo, yeah. Ujua kutumingo, yeah. Udari wa mitindo, yeah. Hana gama ringo, yeah. Kukuti nitakwenda naye, akapela nitaimba naye. Hawataki nyimbo ipendaye, mindo baba na yeye mamaye. Hata nikimkosa kidogo, nikiwa mbali naye kidogo, kama pochi bindo bekia nae, kangangana kama rupa nae, midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae. Kama pochi bindo bekia nae, kangangana kama rupa nae, midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae.
Baby meri washa, washa. Mina simu meri washa, washa.
Kwa moyo sa ukamata, herufi zote apakabe. Nateleza kwa koprupa kamata, na izo voko zako ye miarade. Kiporosi kifanye kikachacha, kasoro na misija kamirika. Nipolindo na kesha, sina tapresha. Duwa na zara kuomba Mungu wapoke. Wala sina mashaka, Mola kitaka. Paso tupenda waache waone donge. Kama pot mindo pega nae, kangangana kama ruba nae. Midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae. Na kama pot mindo pega nae, kangangana kama ruba nae. Midereva kama utingo nae, wanasema siachani nae.
Yao, yao. Baby mini washa, washa. Mina simu mini washa, washa. Baby mini washa, washa. Mina simu mini